Kwexeshanje, elifutshane umzana uRus efunde kwabaseRoma isahluko sesine, wabelana ngengcinga nje ezimbalwa kuthe kwandihlasela nje ngokunzulu ukuba injongo nento ethethayo nintshumayelo kuba uThixo uthetha ngokunxaleyo nathi kunye nathi ngalo ilizwi lakhe ukuba asimi nje okanye sihlale emacaleni ngokungathi asiyonxalenye sibukele nje sijongile kodwa kakuhle kakuhle kuthethwa nathi nguThixo. Ilizwi lakhe ligqobhozela kuthi size silamkele lizwi silikholwe size sisikeleleke. Emva kwentlanganiso yasekuseni umzalwane nje othandekayo weza kwigumi lomthandazo iinyembezi zisihla kwizidlele zakhe wathetha okungaphezulu okanye kwancinci uba ufuna ukukhonza inkosi ngokugqibeleleyo funa uba ngozinikele kuye ngokugqibeleleyo hayi nje ukumphilela kodwa ukuba azibonalise kuye kwaye ndiyakholwa ukuba lo ngumnqweno wethu sonke uzinikele okutsha enkosini ukumthemba ngokutsha ukukholwa ngokutsha ukuba sekuzibonaliseni kuye ngokutsha hayi nje ngamazwi kodwa ngokunjalo nangezenzo nangenyaniso bakhona emva konke abaninzi abathanda ukuyikhonza inkosi ngokukhulekileyo kwaye loo nto leyo ayizukwenzeka ngokulula endaweni yoko yathi inkosi nabani ofuna ukundikhonza kumele awuthabathe umnqamlezo wakhe andilandele ngoku ke silandela inkosi kuyafana ke uba sihamba kwindlela leyo yena ayihambileyo noba inzulu noba inameva njengoba umbhalo weculo ecula indlela iyaphezulu akumelanga uba silindele uba njengabantwana bathixo sonikwa imbeko apha emhlabeni ukuba sawuqatshelwa okanye lonke ihlabathi liya kusidumisa hayi kodwa kuzawuba ngendlela ekwakuyiyo kuye apha emhlabeni yindlela yokuhamba elizwini likaThixo leyo into ebalulekileyo ewe ke njengoba selekutshiwo uba kumele nje sive ukuba uThixo uthetha ngokungxalileyo nathi ngelizwi lakhe nangomoya wakhe ngoko kufike isiqinisekiso sokholo kufike ukungafihlisi kufike ukuthemba emva koko ubudlelwane obuqhagamisheleneyo buyavuka phakathi kwethu nenkosi sihambe noThixo njengoba kwabanjalo kuEnoki nakwabanye akunzimanga ngolo hlobo ukuhamba noThixo kulula kakhulu njengoba kubhaliweyo apha elizwini akukho nto edinga ulwazi olunzulu akukho nto iyenziwe ngumntu kodwa ishiyeka ilolu hlobo umntu ekumele ayikhonze ngayo inkosi ngentliziyo yonke nangomphefumlo wonke bakhona abantu abafuna ukuzitshintsha nguThixo kuphela onokuzitshintsha zonke izigqibo zethu azincedi nakanye yena wenza zonke izinto zibe ntsha ngamandla othando lwakhe lizwi lakhe umoya wakhe apha siyavuya uba sinokuvakalisa ilizwi likaThixo kuzo zonke izinto kanye ngendlela ekubhalwe ngayo asinamfundiso yethu ekumele sibambelele kuyo ekumele siyikhusele ekumele siyigqithisele akukho ngaphakathi lethu ekumele sipolishe ngoku naphaya ngoko ke asinanto sinelizwi nje likaThixo kulo lonke inqaku kuzo zonke izinto nditsho ukuthi kule mpela veki iphelileyo bekukho umzalwane apha ongafaneze othe waqala nje ukuza into yokuqala nje befuna ukuyenza wayefuna ukuxoxa phikisane ngesabatha ewe ke andinokuphupha malunga nokuxoxa siphikisane ngesabatha engecawe andinokucinga ngako oko andinalo ixesha loo nto kumele sifunde nje iBhayibhile apha ngenyaniso sinazo izibhalo ezibhekisele koko Isabat yayimiselwe abantu bakwaSirayeli njengemini yokuphumla. Kungabikho yayingabhekiselanga ezinhlangeni. Omnye umela qaphele ukuba ingxaki yilaba abantu banezinto abathanda ukuzenza, amahasha abathanda ukuba ukuwakhwela, bavelisa izinto ezithile abazicingayo, iingcinga zabo. Kodwa abantwana bathixo bayinyaniso bama ngoqobo ekuqondeni kweBhayibhile, besazi kuba yinkosi kuphele nokubabonisa izinto ukuba landele oko kubhaliweyo. Akho mntu kumele adlulise umgwebo kuthi umalunga neSabatha nenyanga ezintsha ngokunjalo. Into ebhalwe kukoloseleyo ndifuna nje ukuyitsho ukuba abantu bathatha izinto ezithile emva kokuba de bathi uYohane wayepha ngeSabatha, leyo yayiyimini yenkosi. Imini yenkosi ayiyo Sabatha, ayiyo cawe. Imini yenkosi yimini enkulu eyoyikekayo eyawukuza emva kwemini yobabalo, emva kwemini yosindiso. UYohane wafukulwa emoyeni ngemini yenkosi, wabona izinto ezizawukwenzeka emva kwemini yenceba. Kumele ndenzeni ngaloo nto? Kuyimini eneyure ezingamashumi amabini anesine, noba kungeSabatha noba kungecawe, emva koko abantu bahambe mganyana bade bathi iSabatha luphawule rhamncwa. Na yonke into oyidingayo kumele ufake nje amaphondo ebantwini ubasuse. Hayi, akumelanga uba ibelolu hlobo. Ezimfundiso zasemva akungekho sithilela umntu asifumeneyo. Xa ingqondo yomntu uyayihlola, kodwa ngoku ayongqondo yomntu ehlolayo. Ngoku umoya kaThixo utyhila izinto ezinzulu zikaThixo, usikhokela kwizibhalo ezingcwele. Njengoba ndisitsho amaxesha amaninzi, okwakukhona iinyaniso kwingxenye, kwimboniselo kwingxenye, kodwa ngoku siyabulela kuThixo ukuba sinokuqonda okupheleleyo, imboniselo epheleleyo yecebo likaThixo elingcwele losindiso, ukuze sikwazi uba sitsho ngokungafihlisiyo noPaulus uba sinazise lonke icebo likaThixo. Oko ke ngendlela engolungelwano, njengoba kulunge ukuba kube njalo. Ngoku indima ezimbalwa kwizibhalo ezingcwele emva koko sawuthandaza. Ndithanda ukutsho ngoku nje ukuba khona imithandazo ekhethekileyo, izicelo zomthandazo phakathi kwethu namhlanje, masimthathe uThixo elizwini lakhe ngokholo. Masithandazisane, masithambisane ngeoli, sibone into uThixo ayenzayo. UThixo umangela izwi lakhe. Intshumayelo ayoyithu ukuba sihambe singaphethanga, kodwa kuba sibe namava, sihambe nento uThixo asithembise yona elizwini lakhe. Kwaye ukuba ukholo luza ukuva kwaye silishumayele ilizwi, yintoni ngoku ekumele ime endleleni yemiqondiso nezimanga? Oh ewe, uThixo senguThixo, ndiyakholwa. Kwaye ndiyakholwa ukuba nje ubumzana uBranham Seke wathetha kakuhle nje malunga namakhosi aphakanyiswa kwindlwane yawo asiwa kwindawo ephezulu avuya agcoba, ukhosi liyabhabha ngaphandle uba lifakwe lithiyiselo okanye lifakwe engxoweni. Ngoko ke alinawukwazi emahlelweni, sasifakwe engxoweni, ngoku sivulelwe, siyakwazi ngokuba simke sihambe noThixo sibhabhe. Kwaye sinako njengoba sivile njengoAbraham, wazibiza izinto ezingekabikho ngokungathi sele zikho. Kwaye asijongi kwiimpawu ezithile, asijongi ekuguleni, asijongi kwiimeko, sijonge enkosini emangaphezu kwawo bonke, ethe yisa yonke into, yathwala yonke into, yavelisa ulweyiso olugqibeleleyo emnqamlezweni eCalvary. Esi sibhalo kwabaseRoma isakuhluko sesine naso sibaluleke kakhulu ukuba eluvukweni lukaYesu samkela ukwetyela kwethu igazi lithe lacamakushela okonakeleyo ngalo oluvuko sithe sagwetyelwa phambi kothixo sahlengwa sathengwa ngalo igazi sakufunda oku kwakhona kwabaseroma isahluko sesine uqolo amashumi mabini anesithathu kwabaseroma isahluko sesine uqolo amashumi mabini anesithathu ke kaloku ukuba kwabalelwa kuye akubhalwanga ngenxa yakhe yedwa kwabhalwa nangenxa yethu thina kwakuza kubalelwa kuthi thina bakholwayo kulo wamvusayo uYesu inkosi owanikelwa ngenxa yeziphoso zethu waze wabuya wavuswa ngenxa yokugwetyelwa kwethu. Kukangapi sikuthethile apha ukuba uKristu wayefile nje angavuki ngoku besingazukwazi nto besingeze ukuba nampendulo evela kuThixo kodwa uvuko yayikukuthweswa komsebenzi wentlawulelo ukweyiswa kokufa ukweyiswa ukufa umtyholi nesoko ukufa lupulwamvila lwakho wena adesi lupulweyiso lwakho ngokuba uyise yonke into nathi okunjalo sinako kwaye siyakweyisa yonke into ngaye owahlangulwayo owaziswa ngenxa yeziqeqo zethu wavuswa kwakhona ngenxa yokugwetyelwa kwethu yiloo nto sinokukungqinela oko njengoba sixelelwe kwabasekolose isahluko sesithathu kwabasekolose isahluko sesithathu asifunde umqolo omnye okanye emibini kwabasekolose isahluko sesithathu imiqolo yokuqala ukuba ngoko navuswa kunye noKristu funani izinto zaphezulu apho akhona uKristu ehleli ngasekunene kukaThixo nyamekelani izinto zaphezulu zingabi zezasemhlabeni kuba nafayo baye ubomi benu bufihlakele ndawenye noKristu kuye uThixo athe wabonakaliswa uKristu obubomi bethu ngelo xesha niyakubonakaliswa nani ninaye ebuqaqawulini ntanda ndicinga soloko ingumzana wethu othanda ukuthi kumele sikholwe uThixo xa sifunda amazwi anjengalana kumele simkholwe uThixo kumele sizivumele ukuba kuthethwe nathi sithabathe la mazwi sisentliziyweni simkholwe uThixo sife noKristu sithe sangcwatywa kunye naye sivukile kunye naye kubo ubomi obutsha leyo kumele ibe yinyaniso engcwele uba kokwenzeka ninoko xa sikholwa ngentliziyo kawuba ukholo usinalo likhona ilizwe likwivangeli kayohane isahluko sesihlanu lelona lizwe lisetyenziswa kakhulu ngabashumayeli xa abantu bebizelwa kuKristu ngabo ubuvangeli uYohane isahluko sesihlanu umqolo amashumi amabini anesine inene inene ndithi kuni lowo ulivayo ilizwi lam akholwe ngulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade akezi ekugwetyweni uphume ekufeni wangena ebomini amen lo ngumqolo nje omfutshane kodwa unentsebenzo enkulu kwanele ukuba usindise malidunyise igama lenkosi njengoba nditshilo kumele sikholwe ngentliziyo simvumele uThixo kubathethe nathi ngalo ilizwi ukuze ilizwi libe nentsebenzo ngaphakathi kwethu kuphela xa ilizwi likholwa kulapho uThixo anokulungqinela avelise into ayithembisileyo elizwini lakhe. Incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithathu, ewe sababafutshane nje, incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithathu umqolo wesithandathu. Incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithathu umqolo wesithandathu. Osenze nokusenza sakulingana ukuba ngabalungiseleli bomnqophiso omtsha, singabi ngabobhalo nje kodwa sibe ngabomoya, kuba ubhalo liyabulala, umoya ke udlisa ubomi. Ndiyakholwa singathi ngenyaniso sitsho sithi uThixo uthe wasinika inceba yokuba amanyanise avakalise umnqophiso omdala nomnqophiso omtsha ngendlela enolungelelwano, enye incoma enye, enye ivelise ukukhanya kwenye, zombini zivelisa sonke isitshilelo sikaThixo kuYesu Kristu inkosi yethu. Asithi lena okanye leya kumele ibekelwe bucala, kumele ibekwe yonke into kumxholo onguwo phambi koThixo. Yiloo nto uPawulos ebhala esithi osenze nokusenza sakulingana ukuba ngabalungiseli bomnqophisa omtsha. Kwenye indawo uPawulos uyabhala esithi umntu makabalele kuthi ukuba singabameli bakaKristu izigidimi zemfihlelo ezininzi zikaThixo. O ewe, bakhona abantu emhlabeni abaqhagamshelene noThixo, abathe bamiselwa nguThixo, abanomsebenzi okhethekileyo ukuba bazalisekise inxalenye ethile kwicebo likaThixo losindiso. Wakekho umntu okunokuzibeka kuloo ndawo ngaphandle kokuba uThixo ugqibile. Incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesibini umqolo weshumi enesine ithi makubulelwe ke kuThixo ohlala eduma ngathi sikuKristu, elibonakalalisa ngathi ivumba lokwaziwa kwakhe ezindaweni zonke. UPawulos wayengabhekiseli kuye apha, ngoko konke yayingumkhonzi wenkosi yethu Yesu Kristu. Kodwa xa singqinela inkosi yethu, ngoko ke siya kungqinela ilizwi silingqini ukuba siyalivakalisa egameni lakhe ngokwentando yakhe. Ngoko ke basiqhubeke ngokholo nangomthandazo. Masifunde incwadi yezenzo isahluko sesine ibali elaziwa ngabo bonke, ukuphendula kukaPetros nento into uThixo ayenzile emva kokuphiliswa kwale ndoda, nento ekwakumele uba bayinyamezele emva koku apha kwizenzo isahluko sesine umqolo wamashumi amabini anesine kubhalwe ngolu hlobo. Bona ke bekuvile oko baphakamisa izwi kuThixo ngamxhelomnye bathi, nini into zonke, wena unguThixo owalenzayo izulu nomhlaba nolwandle nento zonke ezikwezonto. Apha bakubeka ubukho bukaThixo kuyo yonke into ekuqaleni komthandazo wabo ugcine ke engqondweni ukuba uThixo. Apho kungekho nto nanye wathetha ihlabathi lonke labakho ngelizwe elithethiweyo, wathi makubekho lo Thixo uSomandla odale izulu nomhlaba othethileyo kwaze kwabakho. Wayalela kwabaphayana lo Thixo uSomandla umdali wezulu nomhlaba, bajika emthandazweni wabo benolindelo lokuba akadali izulu nomhlaba na konke okukuko, kodwa ukhona ngoku etyhila ubukho bakhe kwiindawo zonke, engqina ukuba uyaphila kwaye ukhona. Siqhubeke nesifunde. Owathi ngomlomo kaDavide umkhonzi wakho, zazibhavumelani na iintlanga zaza izizwe zacamanga izinto ezingento, bazimisa ukumkani behlabathi, nabaphathi bahlanganisana ndawonye ngokuyichasa inkosi naye uKristu wayo, okuzisengqondweni ingcinga kumele sizilungise kwixesha elifutshane lokuvubunzima, hayi imbandezelo enkulu, asithethi ngaloo nto, kodwa ixesha nje elifutshane letshutshiso. Andifuni ungena kwinkcukacha ngoku, kodwa uyazi ewe into kwi-ajenda kakhulu kweli thuba. Ulawulo lwehlabathi luyasetyenziswa kule mihla njengentetho ethi sime ngapha kwehlabathi. Ulawulo lwehlabathi sekuhava kwakhona khona kule mihla, kakhulu kwimfazwe yegolf, uba umongameli uBush uthetha ngolawulo lutsha lwehlabathi. Ulawulo lutsha lwehlabathi, yinto onolawulo lutsha lwehlabathi. Bubu bukapitali balo myalelo mtsha wehlabathi, ngoba nowulawulayo ivelaphi na, ingabi yaphi. Asidingi uba sixoxe oku mganyana ngoku, kungenjalo ndingangena kanye kuloo mxholo. Loo nto yenzeka ngokukhawuleza kum, kodwa ngenyaniso siyeva ngokucacileyo kweli thuba uba ayiseyo Europe yasentshona okanye yasempuma okanye iAsia okanye iMelika. Kumalunga nokusebenzisana kwayo yonke into jikelele, uyalelo lwehlabathi, inkqubo jikelele, ibhanki yehlabathi lonke, lonke ihlabathi mele lifumane indawo yalo endaweni ethile. Yiyo kanye le nto ikwi-ajenda, kwaye sele ndibhale enye incwadi kweli thuba, kwaye ivelisa uvuyo olukhulu uba ndibona uqhagamshelwano olunje. Omnye ayibulela nje inkosi, uthe ngenyaniso wanika ukukhanya ixesha lakuhlwa, uthe wacacisa izinto ebezingacacanga, watyhila izinto ebezifihliwe, wazisa uqhagamshelwano. Ewe, mhlawumbi iminyaka elishumi edluleyo bengekwazi ukuziswa kukhanya, kodwa loo nto singayithetha ngoku. Wayesele ithabathi indawo, umsinga wokuqala udlulile phakathi naphakathi kwempuma phana ePersian Gulf, kodwa ngoku uSirayeli uzawutshovelwa ekoneni, kanye njengoba Hussein wayefakwe ekoneni ekushiyeni Kuwait. Ngoku ke izizwe njengoba kumisele eBhayibhileni zizawuza phantsi kolawulo lweRussia, ukumkani wentshona. Kwaye ndiye ndachukumisa kuko oku eZurich icawa edlulileyo, kwakhona kwakhona umntu kumele abeke imephu phezu kwetafile ayijonge ithi ukumkani wentshona kude kabini, kwintshona ekude, hayi nje ntshona, entshona kuvela ikona yeTurkey, entshona kuvela iSyria ngokunjalo, kodwa kuyo yonke indawo yeAsia yaseRussia umuslim gxebe apho kukhona mhlawumbi malunga namamuslim angamashumi amahlanu eRussia, amashumi amahlanu amamuslim, kodwa kwiGermany yonke sinesigidi esinye sinesixhenxe, kuyo yonke iGermany, eFrance izigidigidi ezintathu, kodwa amamuslim angazigidigidi ezingamashumi amahlanu aphayana kwiSoviet Union. Kwaye amamuslim ziintshaba ezinkulu zikaSirayeli, ngokunjalo kuyimeko nje elula leyo yonke londo leyo ihamba ngokuchasene noSirayeli. Kodwa xa uThixo iyakungenelela iyawufikela ekupheleni yonke londo. Kwaye kuza kwenzeka lonke ihlabathi lawo jikalilwe ngokuchasene noSirayeli. Kwaye kuza kwenzeka nje ngoba kuxeliwe kuxeli ngaphambili elizwi lesiprofetho. Ukuba kunjalo bazawulwa ngokuchasene nawo onke amakholwa athi kwenye icala angeyonxalenye yebandla lamaRoma lamaKatolika, kwenye icala bangeyonxalenye yamaProtestants, Protestanti abakubunye bamabandla ezolonke. Loo nto leyo ayizunqweneleka, izinto zizaba yingxaki. Kwaye into umzana ukupha ndixele yona iintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, iwaresa ePoland seyixelile kunomathothole uba zonke iindawo ezinobungqwabalala zizawupheliswa. Bafumene amazwi alungileyo kuba benze into ezawulawula izinto ekupheleni. Kwaye njengoba sisazi apho umcebisi avela khona, kwaye banokuqeqeshwa okunye, siyazi uba kuza kwenzekani phakathi kwabantu bonke ilwimi nezizwe. Kwaye nditsho ke asizo zidenge kakuhle kakuhle uxolo uba ndiyibeke ngolo hlobo, sinelizwi lesiprofetho ayingomntu kodwa ilizwi elingena kwimboniselo. Nantsi ke imfihlelo, alikho ibandla ehlabathini, akho mlutere, alikho bandla lamkhalvani, alikho bandla lamkatolika, lambhaptizi, lammethodi, presbitari, ama-anglikani, ama-orthodox, noba ngabaphi na kuyo lonke abameli behlabathi. Kodwa sinye isixeko sesizwe leyo ke iVatican ayinagunya nje lenkolo, kodwa kunjalo inegunya lepolitiki kwizwe lonke. Apha kwesi sixeko sikaBonn ndiye ndayixela ngaphambili inyaniso, andifane ndibukele iTV kodwa ke ndinexesha elincinci kwakhona khona kumele ndijonge ndazi uba kwenzekani, ngubani ozoba ngokuqala uvunyelwe ukuba athethwe. Ewe, inantsiyo nguye kuphela wayevunyelwe uba athethe, wonke omnye umntu wayemele athi amen xa igqibile. Igunya elikhulu lepolitiki kulo mhlaba kulo lonke amazwe angaphezu kwekhulu kuvunyelwa okuba kungenwe kuzo zonke izixhobo zopolitiki kulo lonke ihlabathi, nabonke abameli bayo badlulisele kwezi zitishi zepolitiki into ekhoyo ngoku ebantwini izobufama. Kodwa uThixo uwavulela amehlo ethu, asiyiboni nje le meko kodwa sibona indlela ubuqhinga obenziwe ngayo. Kwaye ewe, iVatican ithe yafumana ukwaziwa emva koko yaba nguHitler owayimanyayo, yaze yanaba ibandla lamaRoma phayana empuma kwaze kwagcwala ukholo lobuRoma lomkatolika. Yonke into ngoku yenziwa ngokohlobo lwepolitiki. Bendingafuni ukuyivelisa le nto, ndiye ndeva nje uba kumele ndiyithethe. Ubungozi abuzuvela kwimihlaba yethu kodwa kuzawuvela ngeyure emisiweyo xa uThixo eyivumela eRussia, eChina, yonke indawo. IVatican inabameli bayo bepolitiki njengesizwe, hayi njengebandla. Kwaye kumele siyiqonde loo nto leyo. Esi sityhilelo ndasinikwa iminyaka edlulileyo, ndiyakholwa ngo-1964 kunqaleyo iVatican. NdandiseVatican amatyeli amathathu, bone konke laa golide lesilivere, zonke laa matya axabisekileyo ndakubona. Emva koko umkhokeli wabesithi nani manenekazi, ngoku ni anikho seItali, ngoku nikwisixeko seVatican, sineflegi yethu, sine baqhubeka wathi sisizwe esiphakathi esizweni asikho seItali ngoku sikwesinye isizwe sikwisixeko seVatican ngoku yahlanje yawa phambi kwamehlo am njengomququ uRevelation sahlo seshumi nesixenxe ungowesibhozo kodwa engowesixenxe apha phakathi kwabo vela njengempondo ewe sawubhala ngako oko oh ewe Thixo uyakwazi usinika isityhilelo phaa eVatican omnye kumele ngokulula nje asityhileke kuye uThixo ulungise zonke izinto ukuze sikwazi ukubona ngapha kwezinto inye into xa umntu efunda incwadi zamaprotestanti ewe ingaba ngawubona baphawula izinto ungayiqaphela ukuba yonke ngabo abazikhululayo kumayo bukatolika nengqondo yabo nesithethe xa bebhala ngoPetros ababhali kakuhle bathi uKristu umenze uPetros waba lilitye lembombo waba liliwa kwaye ayiyo loo nto nakanye emva koko ingxoxo yabo ive iwe babe ngamakhonkxa bento abathi bakhululeke kuyo omnye kumele abe nendawo yakhe yokuqala ilungile kulapho ke ngafumana umkhomandlela olungileyo kungenjalo ayinoba njalo yayingeyo Petros wayesisisekelo uPetros wayengelo litye lembombo uYesu Kristu uye ilitye lembombo nelitye liyintloko isisekelo nawo konke kubo bonke uPetros wayelilitye nje nathi singamatye aphilileyo sakhelwa phezu singabendlu bakaThixo komoya ngokuqinisekileyo ibandla lona alisekelwanga kuPetros okunjalo abafundele iBhayibhile bamaProtestanti babhala ukuba inkosi yakha ibandla ilakhela kuPetros baze ke bamele lo bandla bona wafumana wazisekela wazakhela ibandla phezu kwakhe iliwa lesityhilelo uPetros yayindoda njengaphambili yasetyenziswa nguThixo kodwa njengoba nditshilo ukuba abantu bafundele iBhayibhile bathe baginya izithethe ezininzi abakwazi ukuzikhulula kuloo nto ishiyeka isecingeni kwabo ukuba imbono yabo ingavelisa iingcinga ezinjani ebantwini awudingi bafunde kude awunako futhi kumele ubekele bucala ngokuba ungacaphuka ngaphakathi ubuze bakutheni bayibhalele le nto kodwa njengoba nditshilo ixesha lalingekalungi ngoko kodwa ngoku izinto ziphambi kwethu ngokucacileyo ngenyaniso akekho umntu odinga uba acacise into ngoku sidinga uvula nje amehlo ethu sikubone nendixolele ukuba ndiphume emxholweni ngoku sibuyele kuzenzo isahluko sesine ithi apha umqolo wamashumi amabini anesibhozo ukuba benze izinto zonke ezamiswayo ngenxa engaphambile sisandla sakho nalicebo lakho ukuba zibekho into engayo ke le ukuba icebo lingcwele lingazaliseka umqolo wamashumi amabini anethoba okwangoku ke Nkosi zikhangele izisongelo zabo ubanike abakhonzi bakho ukuba balithethe ilizwi lakho ngawo konke ukungafihlisi ekusoluleni isandla sakho ukuba uphilise nokuba kubekho imiqondiso nezimanga ngegama lomkhonzi wakho oyingcwele uYesu lo ngumthandazo kwasekuqaleni umthandazo wangaphambili wamaKristu nathi kule mihla xa zonke izinto zifikele esiphelweni sinokuthandaza ngendlela abathandaza ngayo emva phaya bawulule isandla sakho uba uphilise nditsho nanamhla kule yure sinokuthandaza sonke kanye njengoba ibandla langaphambili lathandaza kuThixo uba imiqondiso nezimanga ingenziwa ngegama lomkhonzi wakho ingcwele uYesu kuba nowaziyo kutheni kusetyenziswe igama elithi mkhonze apha hayi unyana okanye umntwana okanye elinye igama kutheni sithi apha ingenziwa ngegama lomkhonzi wakho oyingcwele uYesu uthi nganje uba ufunde u-Isaya isahlo samashumane anesibini umkhonzi wam okholiswe nguye umphefumlo wam uyokuyithwala yonke intando yam akayakudinwa akayokutyhafa ungafunda ngako kwi-Isaya isahlo samashumane anesibini umqolo weshumi nanye emva koku ithi apha masifunde nje umqolo wokuqala Isaya isahlo samashumi amane anesibini umqolo wokuqala ngobonani umkhonzi wam endimisileyo umanyula wam okholiswayo nguye umphefumlo wam namhla sisaxela izibhalo ezimbini Mateyu sahlo sesithathu Mateyu sahlo seshumi nesixhenxe lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye apha sixelelwe uba lo endikholisiweyo nguye ndiwubekile umoya wam phezu kwakhe uza kuvelisa ubulungisa kwiintlanga akayikukhala akayi kuphakamisa ilizwi lakhe livakale ezitratweni incongolo evikivekileyo ayikwaphuka umsondo oqhumayo akayokucima uyakuvelisa ubulungisa enyanisweni akayikusilela akayikutyhafa ade azazisekise ubulungisa emhlabeni kwaye kulindwe umthetho wakhe omnye ke angaqhubeka afunde apha siyabona indoda yomnqophisi omtsha oko isebenzisana nawo lonke icebulo umnqophisi omdala yonke into efunyanwa umnqophisi omdala ibhekisele kwinkosi yethu ithe yasetyenziswa kumnqophisi omtsha ngafuna indima yesibini umqolo wesithandathu mna Yehova nale gama lithi yawe ndikubizile ngobulungisa ndakubamba ngesandla ndiyakukulondoloza ndikwenze umnqophiso wabantu isikhanyiselo sentlanga ukuba uvule amehlo emvama ukuba ukhuphe abakhonxiweyo ekuvalelweni abahlele ebumnyameni bakhuphe entolongweni ndinguYehova lilo elo igama lam andiluniki omnye uzuko lwam nendumiso yam andiyiniki imifanekiso eqingqiweyo izinto zokuqala yabona zifikile ndicela izinto ezintsha ke zingekantshuli ndiyanevisa omnye angafunda le miqolo akwakhona nakwakhona kumnqophisi omdala nakumnqophisi omtsha Nkosi, yolula isandla sakho ukuba uphilise ukuba imiqondiso nezimanga iyawukwenziwa ngegama lomkhonzi wakho ongcwele uYesu inkosi kwakumele ibe ngumkhonzi njengoba uPawulo secacisile wathabathela ubume bomkhonzi wabekela bucala ubungcwele bakhe wafana nathi ngokuwathi unyana womntu akazanga ukuba ezokhonzwa uze kuba ezokhonza apha umqolo wamashumi amathathu ananye ithi bakubona ukuba bakhungile yazanyazanyiswa indawo ababehlanganisene kuyo bazaliswa bonke umoya oyingcwele balithetha ilizwi likaThixo ngokungafihlisiyo yangakanjalo namhla siculile kwelaculo linye amafa amnyama ahlangana kwaye asinqweneli uba soyikise mntu kodwa ixesha limkile kwibandla leentlanga kunyanzelekile nabani na onqweneli ukuba anikele ubomi bakhe kuthixo makenje njalo namhlanje ngomso kungabe seliphelile ixesha nabani onqweneli ukuphila nothixo makaqale namhlanje namhla ubani ithe nalive ilizwi lakhe ningayenzi lukhulu intliziyo yenu utshaba lawusoloko zisithi ngomso usenexesha akungxamanga ngokunjalo ungamamele lizwi elifuna ukulibazisa ngalo ngudidi lwengqondo. Mamelizwe lenkosi. Ngoba kubhaliwe namhla hayi ngomso namhlanje uba nithena livilizwi lakhe ungayenzi likhulu inhliziyo yakho ngokwilizwi kwabo bava ubunzima abagulayo ayilo themba nje kodwa kungafihlisi kwayikhona impiliso kanti yena uhlatywe ngenxa yezixeqo zethu watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa ubethe lokuba sibe noxolo thina lube phezu kwakhe siphilisiwe ngemivumbo yakhe so siyakukholwa ngoba kubhaliwe nabananamhla ngaphandle kwenzame nabanothe wamkelo olukholo luphilileyo njengesityhilelo esivela enkosini ngayo intshumayelo unokuza athandazelwe kwaye sinokuqinisekisa oko umangaliso wempiliso uvela elizwini kathixo apha emva kokonke ayiyo ndoda esiqaba ioli yenze into ethile yempiliso apha akho sithembiso ethenjisiweyo apha yimpiliso umntu abanamava ngayo agoduke ephilile ke kwatshiwo apha kuthethwa ngexesha elidlulileyo kuthiwa siphilisiwe ithi wahlatywa ngenxa yezenzo zethu wathabathela kuyo ubulwelwe bethu neentlungu namhla sijonge emva eGolgotha sinokutsho yinyaniso wahlatywa watyunyuzwa ubulwelwe bethu babekwa phezu kwakhe wazithwala nje indoda yentlungu ngoke kubhaliwe ngoke siyakholwa ngoba wathwala bonke ubulwelwe bethu emzimbeni wakhe waye emnqamlezweni impiliso sayinikwa ngalo ubabalo nabani na onikwa oku namhla ngaso isityhilelo mabangalindeli isithembiso esithile abasithatha nabo mabalindele enkosini ukungqina kwelizwi lakhe impiliso yomzimba umphefumulo nomoya noba ingayiduni uYesu Kristu unguye izolo namhla de kusenakuwamaphakade singathi amen kuloo nto amen uvukile uyaphila zonke izinto zatshintsha kodwa uYesu akatshintshi uzuko kuyimvana yanga ukholo oluphilileyo lungaziswa phakathi kwethu ngalilizwi akho sidingo sabenzi bemangaliso babonakale apha konke okudingekayo ngabantu abanokholo oluphilileyo oluvela elizwini kwintshumayelo wabaze bathathe umangaliso wempiliso nabo ndiyakholwa uba yayingudade uNatayim osixele izolo ebusuku uba udade ebengaboni kwayeyazi abanye abantu babuye bangaboni kakhulu uThixo wamphilisa kuloo ndawo uThixo unguye izolo namhla kude kusenakuwamaphakade omnye kumele nje akholwe kholwe nje uba sitshilo isibhalo ungathandabuzi kodwa ukholwe ungalindeli enye into ngaphandle kwempiliso emva koko kuza kunikwa malidunyiswe lizukiswe igama lenkosi amen masimeni sicule sonke unjengoko ndinjalo nabani okhokelwa yinkosi unokuza phambili ukuze sithandaze sonke Anjalo njingena lukolo Koti kazi lake La pala lange ngaya Nyongo kondisiza Diza kuwe omva Naga chiko ndieza Yes, hallelujah. Bayibonga inkosi. Ewe ke. ambalwa abazileyo eli lizwe likaThixo elingcwele yinyaniso akekho umntu okuthethileyo inkosi ikuthethile kwaye thina njengabantu okanye njengabalungiseli belizwi sithe safumana umyalelo ovela enkosini ngokwayo uba siye kulo lonke ihlabathi shumayele ivangeli sithandazele abagulayo. Yayingumbuzo wokugqibela lowo endawubuza umzana uBranham xa ndandinaye nokuba ingaba nam ndinalungelo loba ndithandazele abagulayo. Watsho ilizwi ngelizwi, mzana uFrank, wonke umntu obizwe ukuba ashumayele ivangeli ubizelwe ukuba athandazele abagulayo. Lo myalelo mkhulu awunakwahlulwa. Ndizayifunda kuMarko isahlo seshumi nesithandathu kumqolo weshumi lesine. Kamva wabonakaliswa kwabalishumi elinamnye behleli ngasesithebeni akungcikiva ukungakholwa kwabo. Uyabona kungakholwa ukungakholwa kwabo wakhalimela ukungakholwa kwabo nokuba likhuni kwentliziyo ngokuba bengakholwanga ngabo babembonile evukile. Wathi kubo, hambani niye kulo lonke ihlabathi nizivakalise iindaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. Lo ukholiweyo wabhaptizwa wosindiswa, ke yena ongakholwanga wogwetywa. Imiqondiso ke eyakulandelana nawo bakholweyo nantsi, egameni lam bayakukhupha iidimoni, bayakuthetha ngeelwimi ezintsha, bayakuphatha iinyoka, nokuba bathe basela into ebulalayo ayikukha ibenzakalise bona, bayakubeka izandla phezu kwemilwelwe iphile. Ngokubhaliwe apha, yinto inkosi eyithethileyo, yinto leyo siyikholwayo. Ngoko ke emva koba inkosi ithethile nabo, wamkelwa ezulwini wahlala ngasekunene kukaThixo. Baqhubeka beshumayela kuyo yonke indawo inkosi isebenza nabo ilingqinele ilizwi ngemiqondiso. Yanga inkosi ingasebenza nathi namhla ivelise imiqondiso nezimanga. Ngoku ukwakheka kwenu ngakumbi nokomeleliswa kokholo lwenu kwafika umntu kumzana uBranham wathi umxolo the wabhekisela kuwo kuMarko 16 awuphenjelelwanga nakanye. Umzana uBranham efumane ukucacela okukhawulezileyo enkosini wathi ukuba uThixo unokwenza imiqondiso emikhulu kangaka nezimanga ngomxholo ongaphenjelelwanga, sawuthini ke okungaliphenjelelweyo? Uyabona, kodwa siyakholwa ukuba lonke ilizwi likaThixo liphenjelelwe phakathi nangaphandle ngomoya oyingcwele, kwaye siyalamkela ngentliziyo yonke, siyalukholwa. Zintanda, ingaba nonke ninokubekwa izandla, ndiyakholwa uba ninokwazi ukubeka izandla phezu kwenu nonke, kodwa ingaba niyakholwa intliziyo yenu? Uba niyakholwa intliziyo yenu, ngoko kumele kwenzeke. Kutheni ningabambani ngezandla ngoku nime apha? Ngoku sawuba nomthandazo odibeneyo phambi kwetroni yobabalo uThixo wethu. Sonke sawucula ukholwa kuphela ngeentliziyo zenu zonke, lonke ibandla liqhubeke licule. Kholwa kuphe, kholwa kuphe, konke kuyenzeka, kholwa kuphe, kholwa kuphe, kholwa kuphe, konke kuyenzeka, kolwa kupe Yesu lapa Yesu lapa konke kuyenzeka Yesu lapa Yesu lapa Yesu lapha konke kuyenzeka uYesu lapha
Nkosi Thixo uSomandla mdali wezulu nehlabathi asijongenanga apha nabantu okanye namazwi abantu kodwa sijongene nawe wena unguThixo omnye oyinyaniso ilizwi lakho linentlawulelo eze ngaye uYesu Kristu Nkosi siza kuwe ngoku sikholwa ukuba kula mathuba ungqinele ilizwi lakho njengeliyinyaniso lolula ingalo yakho uhlise imiqondiso nezimanga uba yenzeke ngalo ngawo amandla kaThixo egameni likaYesu Kristu inkosi yethu onke amadimoni kumele amke zonke izifo ziphilisiwe ngamandla kaThixo egameni likaYesu Kristu inkosi yethu sele kwenzekile Hallelujah Bulelani enkosini dumisani igama lakhe Hallelujah Udumo kuThixo Udumo kuThixo Hallelujah Udumo kuye uThixo Udumo kuThixo Hallelujah
We thank you for this weekend
Hallelujah kuzalisekile kugqityiwe uYesu wami undikhululile noba kusemhlabeni okanye lwandle elivuyeni okanye enhlungwini apho uYesu akhoyo kukhona uzuko Hallelujah kugqityiwe uYesu wami undikhulule Noba kusemhlabeni okanye lwandle elivuyweni okanye enhlungwini apho uYesu akhoyo ukhona ubuqaqawuli bawethu semazulwini wena unguThixo walo lonke ubabalo ayonke intuthuzelo uyasibona sihlangene apha phambi kobuso bakho siyakubulela ngayo lempela veke siyakubulela Kalu ilizwi lakho ngegazi lakho umoya wakho ingcwele osebenzayo phakathi kwethu ezinhlizweni zethu sonke siyakubulela uba uthe wasenyula wasibekela bucala wasazisa imfihlelo zecebo lakho siyakubulela kakhulu Usinike indlebe zokuva basive amehlo basibone inhliziyo zobasikholwe Nkosi ethandekayo Phakamisela ubuso bakho phezu kwethu Usinike insikelo zakho uxolo lwakho Sikhokhele kwindlela elungileyo ngenxa yegama lakho Yanga intando yakho ingenziwa kube ubomi bethu kuwe Thixo uSomandla malibekho udumo nembeko uzuko nodumo ngoku kude kusekuwa maphakade haleluya amen